Zwap.com.
Kama lezi acha vishindo hivyo, mke hafungui girizi acha uchimbi uo, mke mkeo mke wenu si mke uyo, gamani marejeo gamani.
Kosa mke na mashemeji.